godina sidama ke sakannen jiran magalale ke satti tasgabbin buusa gabasame jira jiraton agitokko gara hoji sanit devi unsanille himame jira yonatan zabrio sawasarra kagabasetti dabamu lubuna mota heddu akkasumasimmo barbadaw qabeynyale kadakkabsi se rakkon nagenya enya kana godin cheke sattu umame utu humni rayyat sanu fin dakkamne tay lubun kenya na future jechudan jiraton viyoetti manijiru jiraato ta ke sato kwa kana jechudan yonatan ittidubate
jig badam bimishakettna bimigermuneta bemejemere yenigdi makkeluchin sim zirzirim yazu imeslat hotelochin
akkata baye namasukan nesuf namadin kun jalqaba waltale daldala hotelota tarre maqasani le kanarka qaban fakkata meshale ke salat gurani kannen ke safudatan fudatani kanira afi gubani akka qabeyan tokko ke sanafni gudani barbadesan acci bodammo namota filata manirratti namota sanyi sanitin fota manirratti mana sanille galudan kan saman samani ugaatille fudatani agal kawalakkatte ugaaturan derga gonni sun jara namni kun namonni kabron gabasa kenya tidubatani sakkasuma utura ayya warana nu fin dakkamne tae nit umnature jechudan dubatani jiru kannen godina sidama ke sattargaman anale soddumi jaf bulchi sale magalale ke satti kannen midaman halellan hamanille kan ke sattira watame yirgalem merga lakko alata wondo alata chukona akasumammo agere salam tawuda kan gabasame jiratonni magalale kana ke sejiran amalle ka soda qaban tawdu batani garu yero amatte sasgabina gitokko buye jira namon nagitokko garo ji sani idilet debia jiru jadani dubatani jiru bulchi ta godina sidamatte tigafatama wajira presi obbo gennene abarra VOA walinga fiv debi geggesanin angoni caasa motuma ka godina afkan anale hoji ummata tasgabbeessuutiif akkasumasimmo namoota yakkatti shakkaman qorachuuf to'achuutti akka bobbaanii jiran kan isaan dubbatan ummanni sidaamaa miidhaa namoota saboota biroorra ga'eef itti gaafatama fudhachuudhaaf tole jechuu isaaniillee naafimanii jiran jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira. Walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame kanaan yoo xiqqaate namoonni 35 qabeenyaan tilmaamni isaa hin beekamiin barbadaa'uun himamee jira jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira.